al sonido waukio antida qof kuleye hada tahay ruux sabool ayeshe awta ebe nolosha caafi mad ku haysta aintaada umbay yarate halkaagada qani ku tahay ahayeshe awda ebe nolosha caafi mad ku haysta aintaada umbay yarate halkaagada qani ku tahay Haddayin inta ka horreysa Rabbigu hiba mal u siiyey Hoostaada baleegu firso Aintay baahidu aadaysay Habin edin gacho seexan Xamdiga hayso yabal dhamayso Xamdiga hayso yabal dhamayso Haddayin inta ka horreysa Rabbigu hiba mal u siiyey Qostaada baleegu firso Aintay baahidu aadaysay Habin leedin gacho seexan Xamdiga hayso yabal dhamayso Xamdiga hayso yabal dhamayso Duuiyo ilayla ala waade Igsiga hayara inta dalka Ankaaguna yaanu iyadmin Hanoqon naqastari hagayso Adoo dhowr qaday habeenno Xushadu huwa sharaf liiqin Nolosha aga noqo barbaarsha Barbaarsha Duuiyo ilayla ala waade Igsiga hayara inta dalka Anka aguna yaanu iqmin Hanoqon naqastani hagayso Adoo dhowr qaday habeenno Xushadu huwa sharaf liiqin Nolosha aga noqo barbaarsha Barbaarsha Jacaylkuna hadii madiisa Cashqiga ruux haddaad la hayso Mid kala gacan hadiskiisa Hayeelin, hayeelin, hayeelin Hayeelin haydaaradiisa Ogow hoosiisa hadhamaa Jacaylkuna hadii madiisa Cashqiga ruux haddaad la hayso Mid kala gacan hadiskiisa Hayeelin, hayeelin, hayeelin Hayeelin haydaaradiisa Ogow hoosiisa hadhamaa